Zainawe, takwendo kuria
mawete.
Zainawe, takwendo kuria
mawete.
Mama Zainawe, takwendo kuria
mawete.
Zainawe, takwendo kuria
mawete.
Enenda chipsi, enenda na magi.
Anogire, omwana jomire, akondere.
kujita ojo kujita na mawazo Zaina ojo kujita na mawazo Zaina nuri obusima
takwenda
nuri obusima
takwenda
nuri obusima
takwenda
nuri obusima
takwenda
Zaina we takwendo kulia
sima wete
Zaina we takwendo kulia
sima wete
mama mama Zaina we takwendo kulia
sima wete
Zaina we takwendo kulia
sima wete
Enenda chipsi Enenda na magi
Mama Halima, Mama Farida,